There you are, having a great time with friends, grilling meat. You are the life of the party, and everybody's in stitches. Including a friend who doesn't like hot food. He is so into it, he doesn't even see that he's put a whole chili pepper in his mouth. Uh-oh, he starts overheating, and everybody stops laughing. Don't panic, just pass him a Coke, and let the good times roll. Because a weekend chill out with the crew, grilled meat, and an ice-cold Coke is a recipe for magic. Coca-Cola, real magic.
Toke hata mara moja akilini mwangu oh mara moja ninayopitia ni kama umeniroga haya mapenzi yamenipagonjwa japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia moyo umeuokota hii dunia nimempenda mmoja hizi hisia nitakwambia how I feel how I feel nitasema mi Na vitu vyako vinachanganya oh Unigusapo kuisha mwenzio oh You are magneto na nivuta hapo Tanitoa roho jamani Unanikosha unaniwasha Unalia pa moyo Unanikosha, unaniwasha, unalia ba Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyokuota na kuzimia Moyo umeuokota Hii dunia nimempenda mmoja Hizi hisia nitakwambia how I feel Nitasema mi Unanikosha Unaniwasha Unalia pa Moyo wangu Unanikosha Unaniwasha Unalia pa Moyo wangu